are glad that we can come together, hear the word.
Siyavuya ukuba singahlangana sonke sive ilizwi size sikeleleke.
That we see
kakhe kakhe kusondela enhlizweni yami ukuba siyafuna sifumane ukuqhagamshelana kunye noThixo sisonke. Uyazi omnye uyakwazi ukuliva ilizwi aze asikelelwe lilo, kodwa obudlelwane bomntu ngamnye kunye nenkosi obo esithi mhlawumbi ndithetha ke ngam ngoku ngelinye ithuba siba noqhagamshelwano olungaphezulu ngaphezulu kunanamhlanje, ukuba asithi nje njengoba kuthethiwe sive sive nje, kodwa kakuhle kakuhle basibe namava ngokuba uThixo uyazizalisekisa izithembiso njengoba sivile elizwini kumprofethi u-Isaya uba uThixo angasenzela okuhle ngokwesithembiso sakhe ngokusizalisekisa elo lizwi lelona nobuqaqawuli kwimeko ke yangaphandle kweli thuba kubonakala ngenyaniso ngokungathi imfazwe ingadubula phayana nangeliphi ithuba. Iincinga zethu kakuhle kahle zime noSirayeli, siyithethe loo nto kanintsi apha. USirayeli usondele kakhulu kuthi ngaphezu kwelizwe lethu, ngaphezu kwabantu bethu, ngoba ngenyaniso singabantu bakaThixo kwaye uqhagamshelwano uThixo alwenzileyo luhamba ngaphaya kwemida yoburhulumente. Okubalulekileyo luthando lobuThixo, yanga ke inkosi ngenyaniso ingasondela kumbi kubantu bayo uSirayeli kwezi yure nale mihla benenceba kubo, kwayanga loo nto ilungileyo ingenzeka ngexesha elilungileyo. Nalapha ngokunjalo omnye angabuza athi kutheni kumele ubunzima obungaka nokuvuka ubuhlungu kumele kuze phezu komhlaba wonke naphezu kwabantu bakaSirayeli abantu abanyuliweyo. Xa sicinga ngezigidigidi ezatshabalalayo kwezona ndlela zimbi kuphayana kwimfazwe yesibini elizwe lonke okanye phayana amamelika aseJamani ayexelwa umzana uBranham wathi wayephi na uThixo xa bonke abantu kwakumele bafe, ingabe wayesonge izandla zakhe na, ingabe wayeme ecaleni ebukele, wayephi uThixo. Kodwa asinawuze sithi ngokupheleleyo ukuba sizibekele bucala indlela zikaThixo emhlabeni. Inoyo loo ndoda nokuthi ewe wayezifundile sonke apha ku-Isaya isahluko samashumi amathathu anesibhozo umqolo weshumi nesixhenxe. Isaya isahluko samashumi amathathu anesibhozo umqolo weshumi nesixhenxe. Liyabona babalusindiso kum ubukrakra obukhulu. Awusoloku uyibona loo nto ngokungqalileyo nje, kodwa ithwala isiqhamo soxolo sobulungisa kwa uThixo wazi kakuhle into ayivumelayo nento esilungeleyo. Uyaqhubeka athi apha wawurhola umphefumlo wam esihogweni sokonakala, wena ke ngokusithanda ngokuba izono zam uzilahlile emva komhlana wakho emva kwakho. Mvanje ndiye ndavakashela phana entolongweni kwiveki ezidlulileyo ezimbalwa kwaye kwakumele ndiziphile kwindlela yoba kwabakhonzi bakaThixo amadoda kwaThixo kwakumele ukuba bahambe iindlela ezinzima. Xa ndithe ndafunda namhlanje ukuba uYosefu wachitha iminyaka emibini esentolongweni ngokulula nje kuba umfazi embeke ityala lokuba ufuna ukumdlwengula, kanti yayilolunye uhlobo yayinguye owatsala ingubo yakhe wayemfuna. Wathi emva koko nantsi nansi ingubo yakhe nabo ubungqine esandleni sami yasindoda yathunyelwa entolongweni yahlala phayana lowo anganiki incanciso elungileyo ethenjiswe ukuba amkhumbule wamlibala emva koko walibala ngokupheleleyo yabona iminyaka emibini yazaliseka waye lo Yosefu owayejikelwe ngabazane bakhe wathengiswa waphoswa emwadini obhuti bakhe baxoka baqhatha utata wabo bathi baxuza ingubo yakhe egazini bathi irhamncwe lasendle liye lambulala uYosefu emva koko wathi kubo ningazisoli ngoba uThixo wandithuma ukuze kwimihla yokugqibela ukuze emva athi uThixo ebefuna ukuba ndikwazi ukugcina ubomi ewe singatsho sithi obethu ingaba ndiza kunikela ngokunjalo na esandleni senkosi hayi uThixo uhamba ngendlela esingazaziyo thina esingenakuzicela inoyolo nje indoda enokumbulela uThixo mna ndizibuza umbuzo omnye ngokuhlwa nje nonke niyazi malunga nemeko yerhafu xa ndicinga ngazo zonke iiyure nemihla endizichithileyo namagqwetha ngokunjalo nje ukuba kunjani omnye wava ubunzima edinwa yiloo nto kungekho mntu ndingena kuyicinga loo nto kuba ndim osoloko ejongiwe kuyo yonke indawo omnye ke ngokulula ngathi imicelimngeni uThixo uyayivumela ukuze isincede ngokulungileyo kwaye ndixela ngokunyanisekileyo nje lalikhona ixesha apho ndandikwinqanaba lokuba ndithe enkosini ngenyaniso kumele ukuba uhlwaye le ndoda ukwimeko egwenxa wenze ubugwenxa kumele umohlwaye ndayithetha loo nto enkosini kwaye ndade ndahamba inyathelo elinye mganyane kwiyure emnyama yobomi bam ndathi ukuba awuyenzi loo nto mna ndiyakuyenza kwaye yazi sonke singabantu kodwa ngoko ubaba lukaThixo lwehla phezu kwam ngoko ndakwazi ukuthandaza ukuba ndithandaze ngenyaniso ngokuvela entliziyweni kwaye ndithanda ukuba nindithandazele ukunjalo ukuze xa umhlangano usenzeka ngemhla wa25 kuJanuwari phayana ukunjalo yanguThixo anganika inceba ndithetha oku kuba ndiyakholwa kuba kuyo yonke into uThixo kumele azukiswe kwaye umzana uSmith seyifundile loo nto niyakuziswa phambi kwamagunya ngokunjalo kwaye ndithetha ukuthi nantoni na imeko noba imeko injani yinto eze entliziyweni yam loo nto ngokumvumela uThixo ukuba ajike yonke into ibe bubulungisa mhlawumbi ke abangabantu abanothi bengakhange balive ilizwi ngoko uThixo ufuna indlela yoba balive ilizwi ngoko ayikho nanye into eyenzeka ngaphandle kwentando kaThixo kwaye kakhulu ke xa senza okokulungileyo akukuninzi okunenzekwenzeka kuthi kuba nje njengoba nditshilo ubomi buye benzima kancinci kakhulu kuthi umqolo wa15 apha kusahluko sama38 uxabiseke kakhulu ndingathini na uthe kokubini ndothini na ukubulela ethethile nje kum wenza nokwenza ewe akukuninze nokuthetha ukubulela nje sidumise igama lenkosi olukhupha ilizwi lakhe abonalise izithembiso zakhe aze azizalisekise kwaye ndicinga uba kuwo onke sonke sithe saba namava ngako oko amaxesha amaninzi kuye kwafika le ncinga kum phayana kwiculo lokugqibela ebelimalunga nokuthembeka oba uThixo ushiyeke ethembekile kwimihla yokugqibela embalwa ndiye ndazibuza amatyela amaninzi uba yintoni endingathanda uyigxinanisa kakhulu na ephakadeni into ethe yabaluleka kum emhlabeni kuba luthando lukaThixo ubaba lukaThixo omnye angaxela izinto ezininzi kwaye ilungile loo nto kodwa mna kumele nditsho ngokunyanisekileyo ukuba kude kube yile mini ukuthembeka kukaThixo kum yeyona nto emangalisayo kuwo konke kwaye zingaphi iimeko endathi ndazifumana ndicinga kuba uThixo uthembekile, uThixo ushiyeke ethembekile. Kwaye oku kuthembeka kukaThixo ndingathanda ukuba ndikudumise kulo lonke iphakade. Isibhalo kunjalo sitsho sithi, nokuba asithembekanga, uThixo ushiyeka ethembekile ngokuba akakunakwazi ukuzikhanyela. Akanakwazi nathi ukusikhanyela esithe sakhawulwa sakhawulwa nguye. Sithe ngenyaniso saba ngonyana neentombi zikaThixo. Iqhubeka ithi apha, ndiyakuhamba nje kuyo yonke, mandicothoze yonke iminyaka yam eyakuza phezu koburharha bomphefumlo wam. Ngenyaniso umphefumlo wethu usengxakini ukuze singabi nakuzingca kakhulu, kubanwaziyo sekunjalo ke sinokuhamba sinoxolo sithembe inkosi ngokupheleleyo. Nditsho naxa imiphefumlo yethu inoburharha, kodwa sekunjalo kwiingxaki zemiphefumlo yethu siyakholwa uba uThixo uzawuzenza zonke izinto zilungele igama lakhe elinobuqaqawule, ngoba siyazi asimazi ngenye indlela uThixo. Iqhubeka ithi ke, inkosi yam babuya baphile zezo zinto abantu bekuzo kanye ubomi bomoya wam, wandiphilisa ke undidlise ubomi. Ngoko ke kufika lo mqolo othi, yabona baba lusindiso kum uburharha obukhulu. Njengoba nditshilo, kunintsi esingakuqondiyo kwaye inkosi ngokwayo iyakhe yathi, into endiyenzayo ngoku awuyiqondi, uya kuyiqonda kamva. Ngoko ke iindlela zikaThixo zingangaqondeki kuthi, ngokunjalo kubhaliwe uba azinakuhloleka zinjani na iindlela zakhe. Masibuleleni kuThixo kuzo zonke iimeko. Siye sagqitha kukho oku mva nje, akukho lula, kumele sonke siyivume loo nto. UThixo kumele asincede kukho oku, kodwa sifuna nje ufikela kwinqaku apho sinokumnika umbulelo uThixo kuzo zonke iimeko. Ngoko umqolo omalunga nokuthembeka, umqolo weshumi nesibhozo, kuba ilabafileyo alinakukuncoma, ukufa akunakukudumisa, abahla baye emadini abakulindele ukunyanisa kwakho. Ophilileyo nguye owokuncoma njengam nje namhla. Elo lilizwi nje elona limangalisayo. Thina njengabo baphila kunye noThixo sinokudumisa ukuthembeka kwakhe, sinokumdumisa kuba uThixo nguThixo wabaphilileyo, ayingoThixo wabafileyo. Kukhona umqolo engqondweni yam endiwufundileyo ngaphambili ngokuhlwa nje, ndingangayifumani ngokungqalileyo. Loo nto ngenyaniso yindlela ebonakala ngayo. Sekunjalo ke Exodus isahluko samashumi amathathu anesine, Exodus incwadi yemfuduko isahluko samashumi amathathu anesine umqolo wesithandathu, Exodus isahluko samashumi amathathu anesine umqolo wesithandathu. UYehova wadlula ebusweni bakhe wavakalisa esithi, uYehova uThixo onemfesane onobabalo oze kakade umsindo omninzi ngenceba nenyaniso, olondolozela amawaka inceba, oxolela ubugwenxa noqeqo nesono, ongakhe amenze msulwa onetyala obuvelelayo ubugwenxa boyise koonyana nakoonyana bonyana kwesesithathu nakwesesine isizukulwane. Wakhawuleza uMoses wathoba emhlabeni waqubuda kuye wathi, ukuba undibabale nkosi yam, mayihambe phakathi kwethu inkosi yam, kuba bengabantu abantwamo ilukhuni, xolela ubugwenxa bethu nesono sethu, usenze ilifa lakho. sonke sithe saba namava ngako oku kokubini kuthi nakwizenzo zethu komnye nakomnye asingabo abathobe kakhulu thobele kakhulu enkosini ngendlela kumele siyiyo kodwa apha masithandaze sonke njengoba yathandaza indoda yakwaThixo wathi uMoses wakhawuleza uMoses wathoba emhlabeni waqubuda kuye wathi ukuba undibabale nkosi yam mayihambe phakathi kwethu inkosi yam. Oko ndiyakholwa ngokunjalo ngumnqweno wethu sonke ukuba uThixo angehla aze phakathi kwethu aqale ukusebenza ukuba simve simphulaphule sibe namava kunye naye apha ukuba singathi enyaniso sibe namava ngezinto esizivakalisayo hayi nje ukuzivakalisa apha kodwa sikholwa sibe ngamangqina azo ukutsho ukuba uThixo uthe wasixolelanisa ukuthi uluntu kuye ukuba uthe wasixolelanisa emnqamlezweni eCalvary kwaye ityala xebe ibhlorho iweliwe kwaye uThixo uthe wakha ibhlorho ukuze udonga olusahluleleyo lususwe. Ubudlelwane kunye noThixo libonakala lunjani ngamazwi nje ukwenza kubomi bethu bokholo? Ngumbuzo lowo. Apha uMoses wathandaza wathi kuba sithe safumana ukubabalwa inkosi yangayingahamba phakathi kwethu yayingangumthandazo wethu lowo namhlanje. Nkosi, kuba sithe sababalwa emehlweni akho ngoko yiza phakathi kwethu ngoko hamba kwiindawo zethu ushukume ungqinele ilizwe lakho usindise abalahlekileyo uphilise abagulayo bhaptize ngomoya nangomlilo uzalisekise izithembiso zakho wenze into eza kungqinela ubukho bakho phakathi kwethu emva koko uxolele izono zethu nobugwenxa bethu usithathe sibe lilifa lakho natho kunjalo asinakuthetha okungaphezulu koku nkosi sixolele masibe ngabakho uhambe phakathi kwethu uzityhile yabona inkosi ivile kubhaliwe kumqolo weshumi wathi yathi inkosi yabona ndenza umnqophiso ndiyakwenza imisebenzi ebalulekileyo engazange idalwe ehlabathini lonke nasezinhlangeni zonke phambi kwabantu bonke bakowenu bonke abantu ophakathi kwabo wena bowubona umsebenzi kaYehova ngokuba yinto eyoyikekayo eniya kuyenza. Esi sisithembiso sinobuqaqawuli kwaye ndiyakholwa uba silungile kucikido lwethu xa sicikida sikhona kuba okona kukhulu kuseza okona kugqwesileyo kuseza uba uThixo uye kusivelela kanye kwakhona ngenxeba yakhe uya kuxolela uya kusihlamba ngegazi lakhe ngokuhlamba kwamanzi ngelizwi njengoba umzana uSmith efundile uya kusigcwalisa ngomoya ingcwele uya kusixhobisa aze abe nathi. Emva kwenkosi yaphendula kwaye siyazi uba impendulo eyanikwayo apha ngamazwi njengenyaniso yazaliseka yayingeso sithembiso nje kodwa uThixo wasigcina isithembiso sakhe umthandazo wawusithi waze waphenduleka. Emva koko inkosi yaphendula yathi yabona ndenza umnqophiso masithi ngongafihlisi sixele komnye nakomnye namhla ukuba inkosi yenze umnqophiso kunye nathi Calvary. Wathi lona ngumnqophiso omtsha osegazini lam njengoba kunikiwe uewe no amen kuzo zonke izithembiso ngoke ngokuxhomeke ukholo lwethu. Inkosi yaphendula yathi, yabona, ndenza unqophiso kwaye kulo mnqophiso nabantu bakaSirayeli uThixo wazinikela okugqwesileyo ukuba ame nabantu bakhe bomnqophiso. Ingaba uThixo wenzani na kuKristu eCalvary? Wanika uewe noame ngokuba kuye kokubini kuhlela isithembiso nangaye kukhona ukuzaliseka okuzayo. Yabona, ndenza umnqophiso kwaye ngokuba lo mnqophiso wenziwa, wayekwazi ukuthetha mganyana athi phambi kwabantu bonke, ndiyakwenza imangaliso ongazange wenziwa kulo lonke ihlabathi nakuso nasiphina isizwe. Ndiyakholwa oko, ndiyazi ukuba asingoPaulus, asingoPetros apha, asingoMoses okanye uEliya. Ndiyakwazi konke oko, akekho umntu odinga uba andixelele. Kodwa kunjalo ndiyazi ukuba uThixo nguThixo kwaye akuxhomekekanga ebuthathakeni nasekomeleleni komkhulu nakomncinci, kodwa kukholo nakwizithembiso ezo uThixo athe wasinika ngobaba loku le mihla. Kwaye kuba ezi zizithembiso esizikholwayo, ngoko ke nathi sinokuba namava ngawo umhla nje uba uHezekiya wenzayo xa wathi wena usinikile isithembiso waze wasizalisekisa. Ndingathini ke ngoku? Andinakuthetha okuninzi. Udumo, ukuphakamisa, ndimnike umbulelo uThixo. Uthembekile kwaye uya kuzalisekisa izithembiso zakhe. Lilizwi elinokuqaqawuli phambi kwabo bonke abantu, ndiyakwenza imimangaliso ongangazange kwenziwa kulo lonke ihlabathi nakuso nasiphi na isizwe. Amazwi asephayana kwivangeli kaYohane, imisebenzi endiyenzayo mna niyakuyenza nani, kwanemikhulu kunalena niyakuyenza. Kubhaliwe kwisininzi, akubhekiselanga kumntu omnye, imisebenzi endiyenzileyo wena wedwa uyakuyenza. Hayi, akutshiwongo, singakufunda sisonke ivangeli kaYohane ikwisininzi, imisebenzi endiyenzayo mna niya kuyenza nani. UYohane isahluko seshumi elinesine umqolo weshumi elinesibini uthi, inene inene ndithi kuni, lowo ukholwayo kum imisebenzi endiyenzayo mna uya kuyenza naye, kwanemininzi kunalena uya kuyenza. Ngoko ke inene ndithi kuni, kuni nabana okholwayo kum, kwayisibanga ukuba siyakholwa kwinkosi yethu ngokweBhayibhile ngokulungileyo. Yiloo nto ke sinokungafihlisi kuyo inkosi ukuba uya kuzalisekisa lonke ilizwi asithembise lona. Ngoku sibele kwilizwi apha kwi-Exodus sahluko samashumi amathathu anesine. Ndiyakwenza imisebenzi ebalulekileyo engazanga idalwe ehlabathini lonke nasezintlangeni zonke phambi kwabantu bonke bakowenu, bonke abantu ophakathi kwabo, wena bowubona umsebenzi kaYehova, bowubona umsebenzi kaYehova, bokungqinela babe namava ngako bonke abayinxalenye abantu bakaThixo, bonke abantu ophakathi kwabo bakubona umsebenzi wenkosi, ngokuba yinto eyoyikekayo endiya kuyenza kuwe. Esi sithembiso kunjalo siyamangalisa okulula nje, hayi nje into endiya kuyenza phakathi kwenu okanye kuFaro okanye apha naphaya, kodwa into endiyokwenza kuwe, kubantu bakaThixo, kuthi, kum, nakuwe. ngokuba into emangalisayo endiya kuyenza kuwe. Siculile amaxesha amaninzi izinto ezinkulu, lihamba njani laculo Nkosi? Usenzele izinto ezinkulu apha kwaye ngenyaniso kumele ukuba ibe bubungqini obuphilileyo ukuba uThixo wenza usenzele izinto ezinkulu. Njengoba nditshilo ekuqaleni, ndiyanqwena ukuba sonke singaba noqhagamshelwano olungcono kunye noThixo ukuba imithandazo yethu ingavakala, ukuba uThixo angaphendula, ukuba angasikelela, uba angazalisekisa izithembiso zakhe, kwaye kweso siphelo ke namhla kumthandazo wokholo siya kuba ufuna ubuso bukaThixo, simcela ngenyaniso ukuba ahambe asebenze phakathi kwethu, kubomi bethu, phakathi kwabantu bakhe, ukuba angqinele ilizwi lakhe, ngokunjalo asikelele sonke. UThixo akanakwenza ngenye indlela. Njengoba itshile uMoses, singabantu abanetamezo lukhuni, mhlawumbi nam ndinjalo, sazi yintoni, asiyiqapheli kuthi loo nto uthetha nje phandle, siyiqaphela kwabanye kuthi, asiyiqapheli ngokukhawuleza kodwa abanye bayiqaphela kuthi. Asifuni ukuhlazisa thina okanye abanye. Inye into eqinisekileyo uba sonke sinonxano loba singene ebukhoneni bukaThixo ukuze akwazi ukuhamba asebenze phakathi kwethu njengoba athembisileyo. Kwaye ndiyakholwa ukuba singakwenza oku ngalo ukholo. Namhla ndifunde isibhalo malunga nokuzila ukutya umprofeti uIsaya, mhlawumbi omnye angakutshutshisa ke oko noxa uba besinexesha elininzi. Namhla sikwazi ukwenje njalo ngoba namhla sinqwenela ukuthandaza, kodwa noba besothetha ngako ukuzila ukutya ngokwayo akuncedi ngaphandle uba kwenziwe ngokholo nangendlela elungileyo phambi koThixo. Le nto ibekelwe bucala ngokucacileyo kwi-Isaya isahluko samashumi amahlanu anesibhozo, kwaye ndithanda ukufunda umqolo nje omnye kukho oko ku-Isaya isahluko samashumi amahlanu anesibhozo umqolo wesihlanu. Into enjalo ingaba kukuzila endikukunyulileyo na? Ingaba ngumhla wokuba umntu awuthobe umphefumlo wakhe na, ukuthokombisa intloko yakhe njengomzi andlale ezirhwexayo nothuthu? Oko ukubiza oko ukubiza ukuthi kukuzila ukuzila na? Ngumhla okholekileyo na kuYehova? Sinokuyenza yonke into ngaphandle sibe nobuso obude njengoba kubhaliwe aba nivumele ubuso benu uba bube phantsi njengengcongolo. Andiyithethi oku ngendlela eyokuhlekisa, kodwa ikhona intshukumo yePentecost, intshukumo yemvula yangasemva eqale phayana eMzantsi Afrika ngokuyaziswa pha eGermany kuyo lonke iEurope. Ewe, banezirhwexayo nothuthu ngokuba ndayibona ngokwam bendingena kuyikholwa, kodwa ke banezirhwexayo, wonke umntu unetyiwa okukhulu kakhulu nokushukumisa kwepelepele. Njengoba nditshilo ndakubona emva koko bafake ezirhwexayo, emva koko babe nothulu oluphokozwa phezu kwabo ngoku baze bazile. Njengoba inkosi ibuzayo aba ingaba nikubiza ukuzila ukudla na oku oku kuphezu kweentloko zenu nizembathise ngezirhwexayo nilale lithulwini, ingaba ukubiza uba kukuzila ukudla umhla uwamkelekileyo inkosi? Zintana ndiyakuxelela ngenyaniso, ngaphandle uba ilizwi likaThixo lisincede singazile ukudla sithandaze yonke into singazenza zonke izinto ngaphandle oba simkholisa uThixo kodwa kumele ukuba sinyaniseke ekwenzeni zonke izinto noba kukuzila ukudla noba kukuthandaza nokuba akukho luthuthu noba kunganjani akuxhomekekanga ekuzirhwexayo okanye kuthuthu ndiyakholwa kwiNinive kodwa iKrefeld ayoNinive wonke umntu phayana xa sifunda ebhayibhileni xa kwenzekayo oku kwenzeka ngokohlukileyo uThixo akakopi nto nakanye ufuna nje thina ukuba sizibonakalise kuye ukuze sikwazi ukufumana ubabalo lwakhe ebusweni bakhe njengoba watshoyo uMoses kuyo yonke into ngokunjalo bendicinga namhla malunga nenyweba eyiyo yoba le uThixo asinike yona ukwazi uba siqonde ngenyaniso ilizwi lakhe ngesitshilelo somoya engcwele hayi kuphela ukufunda incwadi nje kwiqweqwe ngeqweqwe kodwa ngokuba sikwazi ukufumana isitshilelo ndandikhe ndayifunda enye incwadi kakuhle kakuhle malunga nomfanekiso kuye indoda yayibhala incwadi yonke malunga nomfanekiso ngako oko ithetha isitshilelo umfanekiso kwisitshilelo yonke into esengqondweni yakhe ngumabonakude yi uthi ke ngulo mfanekiso ekuthethwa ngawo kule ndoda uyakufunda nje umqolo omnye ukuba yayifunde omnye kakuhle kwakunokucaca kakhulu uba kuthethwa ntoni xa kuthiwa umfanekiso werhamncwa hayi nje umfanekiso kodwa umfanekiso werhamncwa phambi ndazi ukuba yintoni umfanekiso werhamncwa kumele uqiniseke ndazi uba yintoni irhamncwa ndize ndibone ukuba isityhilelo sidingeka kangakanani na khona umfanekiso yena ubona umfanekiso abhala amaphepha alikhulu lamawaka malunga nomfanekiso ayibhale ecaleni kwayo yonke into ewe andiyithethi le nto ukuba ndijongele phantsi umntu kodwa ndiyithetha into enokuba yintsikelelo enokuba yiyo intsikelelo yiyo uThixo asinike yona ukuba nathi sinike imbeko kulungiselo kamzana uBranham ngoba besingenakuzazi zonke izinto ngoku sihlala sizikhumbuza ngako oku kwakhona kukona kule ndawo kuba uThixo wayengenayo uPaulos sasingenozazi iinto ezininzi ndixele enye into uPaulos waye ekhaya wabhala iileta zakhe abanye bathi kwiminyaka yamashumi amathandathu anesine abanye bathi amashumi amathandathu anesibhozo wabhala ileta yakhe yokugqibela yabona uYohane wabhala kunyaka wama weminyaka elikhulu elinesithandathu abanye kumashumi amathathu emva koko izinto ezipawulos angazazi engazifundisanga wazithetha yena uYohane malunga nemileniyam okanye izinto ezingakhange zitshilwe ngasemva kodwa namhlanje sinobaba loba sazi yonke into sibe nembolisela yayonke into ukuba uThixo wayengamthumanga umzana uBranham sesizawuba sebumnyameni silandela kwindlela enye nabo sinemifanekiso sinohaleluya ngokunjalo ngoko siyambulela uThixo ophilileyo ngabonke abakhonzi nabaprofeti abathumileyo ngawonke amaxesha ngabathuma nelizwi lakhe kubantu bakhe yiloo nto kubhaliwe kwathiwa nabani onamkelayo nina wamkela mna nabani onivayo nina uva mna ngoko ke asizukisi mntu sibulela nje uThixo uba uthe waligcina ilizwi lakhe kwixesha lethu kunjalo ngenyaniso wathumela umntu ongazange azazise okanye azise imfundiso okanye azise ihlelo kodwa umntu uThixo anokuthetha ngaye abeke ilizwi phezu kwesiphatho sesibano ngaso isitshilelo ngoku konke sikudingayo yinto enye luqhagamshelwano olunye kunye noThixo ukukhokelwa ngumoya engcwele ngokunjalo ukusebenza okumangalisayo kukaThixo kanye ngendlela laa ndoda yenza ngayo nathi sidinga olo hlobo kwaye ndiqinisekile uba inkosi iza kwenza oko kuthi ngokuba unguye izolo namhla kude kube ngonaphakade. Amen.